studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde dun won hollitinde wiide nyaloma hande yo sappo ene lewru juin lado junno balde meden sekiraabe hollitinde wiide jena yamde sokidru studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bamoko do jottino no do kabaruji di umar waygalo ganni kante won to boggi jambe to noddango wadama fewde kala do lamunke modo woni futtino bangina jawdi modo no worri do e timmodo lewru uttundu di do anniyaaji fedde humindinde habude e yurku yurku le leedi ndi kanyu wadi noddango fewde e lamunko be dunke ande bangal kebe ko littiwi di do golleji annafa jaddi so be jukkitama ka bisina lamo holla anniyaaji modo lobbinaayri di bangal politiki be ko warata ko be bi dum won dattol do terengaay di jaata kune kay kanya bamako dum wara mo entineede ko wattite le henana yafa e milliardu CFA projet kessa bangile leedi ne dendi kando habude wayde nyamde fa haara o do projet warantane le lamu kay kuli korosika so segu motti tumbut kanye do bomoko do secrétaire do no sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande di bismillah modan e hedaade lamo bami dido anniyaji be bi kala do lamunke modo woni fudo e lewru uttundu tinno bangina jawdi mudun no worri be kolliti dido golleji lamu kobe temede temede garta tawede le hen mi jittede wiide fedde ne juinama ko boyi ka ilande juina hitane 2014 jottade nyalawma hande joonu wonno arande be bama dido anniyaji Ousmane Diko
e wi mumini gindo horeje gollede daranide habude e kabaru yurku yurkuuji ido dabareji fu ana tongi e fanda golleji mudun o golle ana fewtina hono gollobe lamu towbe ido jan fa cakete lewru utndu fa be fu be kollita jawle mabbe kano o andinali gollirde gondade e kabaru mudun o golle do ana fewtina hono gollobe ujinaji chapan jaya e joyon fa warde e contractuel embe kany e gollobe le gollirde kominaji de fu burbe fu hewde e wi mumini gindo gollo kala mo jabaade haalde ko jogi bangal jawdi fu do e cakide lewru uttu hitande 2017 ribete e golleji mudun haddu gollude leleedi eljon fa duubi je e wi horeje gollirde daranide habude e yurku yurkuuji o nyibi kolde makko do hollitinde hono horugol gardetengol fewde e kabaru yurku yurku ana wawi fewtineede gollobe laamu kala sikkitaabe e wi makko do yo on gollo laamu mali do haani waddude dalilaaji no hebri jawle mudun taweedu yo gongaraaji en dobe suudude jawle mu embe e hore mu ngawndete sabe men bami dabareji bangal mudum e wi tajeral o do magistrat kala gollobe andabe an ngada yurku yurkuuji kandinte kasu duubi tati se tay hono ko gujjiti ko yottaaki millioji chapane joy CFA kasu duubi joydu se buri dun de gollirde darnaande ila hitande 2014 yo gollirde laamu de fuddaali golle mudum fey o yimbe sappo ene wombe le marekani daranaade e de waawi du hollitide sariya kala ko de sikkiti golleji yurku yurkuuji
dunke andina yiride bangal kebe kolliti wirso lamo holli anniyaji mudu nayiride bangal dum wonono politiki be kolliti wirso a jeewi dido golleji pewan sanne be bihi leedele gonde le rumde afrique godde de kanya fa yotto yole leede tuba kubbe be bi bambe dido anniyaji fu nafaaji kewdi kebaama le hen ka bi jewta yel hon dido golleji kan tabired le leedi meden di non watto so kabaru yurku yurku oddu hebene jogala kede kanko noddete docteur garan kuyato yo andando kabaru kebe sanne ko mo sifi do hen do faccitango Ousmane Niali Pouli
hono dum meedano mo wadede leedo godde hono leedi Nigeria andi kanyoy leedi Tunisia nde dabare ana mo'i sanne minka e hakkilo an ende mo'i nafa mawdo woni hen ka ko hulbini e majjum yalla dum heba jukkinede wadede yalla golle mum darnataake fa golle o gasa an haani dum hunjene hore fa woda lamun kobe kan daranaade dum fa tewta no dum gasirta subab fa ngada golle o beedu ndokke kaaki gollirdi bawdi hejjude dum e non watta de golle o gasa kinaadu hunjene hore sanne kinaadu kambe wadde golle odu mballe sini lamun kobe ndarenege dum no gasiri kabaru mu wodan yettete du sanne eno betinno pati golle mun daro don e jukkina golle o eden kan tewdude misalu labal dogo be noddirte bembal horejo dum
la question au niveau de la présidence
c'est grave son abido bemala me andengal o rombay netton mi joju modon no noddimi do di do numeroji di taw min do répondre kala ko jiddon chapade jidde joy chapade jette nay sappo go sappo go chapade jidde joy chapade jette nay sappo didi bemal andengal be noddirta Facebook gal holli tan wedi ile kikidi kenen dum tacciama leleedi meden di joni woni cile did lamu an tacce de do beme ande dum woni le gallurende meccitedem wide urti hitane 2016 du cagal ko be nanguno kanko Ras Badji o ko be kollitino wide de do beme ande tacciama handa ka furdu ko wadi wattu jono so tacci de do beme ande ko yaata milliarduji nay CFA dum anni wattede kabaru hono datti tere ngaji hakkude kay kany e bamako dido kabaruji fedde sagontode gollobe tambe kañum hokki ɗum ko ɓe jiidno yimɓele jeɗom habaruji ɓe keñen ɓe kolitimi laamuɓe ami ɗiɗo anniya caggal ko yimɓele gonɓe nokku noddirte ɗo mahi na gaɗɗuno majere muɗen ley laamu kaayi o ɗum woni le go'o lewru me ƴaɓɓi noon du keɗe kanko noddirte ɗo mahamen cientao kanko woni ɗum woni laamiɗo walde sagon toon ɗon yimɓele golloɓe to terengaji ɗi to komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Bouli
min nari e hunu ko kanankoɓe mawɓe e kolli wiide milliard ngaji nayyi wattama e juuɗe gollirde BDBF nde fa darano moƴƴintinde laawi teren ɗi ko yahata balɗe noga e joni terengaji ɗi doggata yimɓe gonɓe dow laawi ɗi terengaji ƴaɓɓirto ɗine keppi sanne ɓe kolli wiide ana jiɗi terengaji ɗi puɗɗita golle kabaruji mabɓe kewɗi dow terengaji yowi min tewti fa batuwa ɗe min joddake e gollirde BDF nde caggal muɗum min tewti joddade e ministre o o jaɓi o wari o juuɗo hettinimi min kalnima ko woni hakkille amen ɗum fu waɗan fa hooreji leydi anda ko woni himmeji yimɓe nafa doggugol terengaji ɗi ana heewi ɗum waɗan yawara waɗan fa himɓe natodira ley gennidi teren yetti leymum fu a tawan jaguji gatte fade teren o ƴaɓɓade nenno ɗum hana yeɓede ɗum woni nafa teren
ɓe kollitiwide le ko warata ko mari wala heɓɓude ɗum woni usine mbaylitawa kosameji ɓireteɗe ley leydi meɗen ndi ɗiɗo anniyaji ɓamama wattu joni kabaruji ɗi du gattama e juuɗe journaliste en gonɓe ley nokkoɓe kowoni fana muɗum fa ɓe ƴewto yallah hono ɓe kani yirwinirde kabaru yimɓele cippitoɓe kosam gonɓe ley leydi ndi kanko ɗum woni laamirɗo ɗiɗo gollejo hollitiwide sippitoɓe kosam ɓe aɗa jogui tiɗallaji mawɗi ley nokko o keɗemo kanko noddirteɗo Sanusi Bouya Sillaw komo sifi dow hen dow foccitago Ousmane Niali Bouli
min taggitake fayi e tawede kabaruji kewɗi kuncanama hoore fa usine ngaji moƴƴine waɗayde usine ngaji gaɗa mbawɗi moƴƴininde kosan ko heƴƴata yimɓe fo hande en gon kosan nenno usine ngaji ana kani moƴƴinede fa heewa fa moƴƴina kosan ko wawi heƴƴude yimɓe mbiɗen jiiɗi kosan ɗan moƴƴine naɓele nokkuje ɗe kosan heewa leymum ɗe ɓemin gollidata ɓe ɓoyti coggum e kolli wiide miɗen gadda kosan sanne komin gadda ɗum e mbawa darnade ɗum fo e wi mabɓe eno heewi sanne ɓe joni woni komin puɗɗi gollidinde nenno ɓe kolli wiide ko gouvernement o ONG ngaji ɗi kañe faabotoɓe kaaki kañe e jawdi kokkata ɗum heƴata nennoon miɗen tewta e faabotoɓe tinno moƴƴina usine kesso ɗo e timmode hitande nde hande en fo en dulla usine ngaji ne mbawi waɗede mbawɗi wadde fa kosan ko heƴata yimɓe fo heeɓe ley leydi
la souveraineté alimentaire du pays
wattu joni o projet kesso ɓangui ley leydi meɗen ndi kanɗo humanade kabaru ñaame fa haare ley nokko oɗo projet ɓe kollitiwide warantawide ley laamu kaayi kuli koro sigaso segu motti tumbutu kañe ɗo bamako ɗo ɓe kollitiwide duno hani wadde ley leydi meɗen ndi ko yata duuɓi joyi ndendiɓe ɗiɗogal musaɗɗaji yo leydi pays ba dow tugorgal walde ONG nde ɓe noddirta amasa afrique verte koɓe anni wattude ley hen kono yafa emilioji temeɗiɗi sefa keɗe kanko noddirteɗo zak jasanao kanko laami heeƴo golleji le fedde ONG amasa nde komo sifi do hen do faccitago Ousmane Niali Bouli
ce programme vise à
go heeƴo yo daranade fa guure ɓeyde heɓede yimɓe keɓe nema no jiɗɗiri illa ko ɓooyi ɗum woni ko gouvernement on dardata omo yiɗi heyɗere timmale leydi men ndi ñaama haara waɗa ndenno fa ɗum laato ɗum saabi gouvernement o ana waɗa ko wawi fo fa hokka remoɓe sembe fuddu remoɓe newguji ɓuuri go heeƴo ko woni fanda mum fa demal hunjane hoore deme kewɗe gaɗe wonɓe ley kerede uji kañum woni faabeteɓe saabi kañum woni remoɓe kañum ɓuuri tampudedu tawede ley tiɗallam guure faabeteɓe mabɓe arande yo rewɓe jukkina sukaɓe kañe wartuɓe joolare gomɓe ley demal jawdi muɗum ana yaha millioji temedde ɗiɗi
avoisine dans les 200 millions
yimɓele gonnoɓe dow motoŋaji joyi hollitamede kamɓe mbari ndemowo goto le nokku noddirteɗo wallangoɓe cuuti toon du durowo goto hollitamede wattu joni oɗo nokku ana ley laamu masina ɓeɗo yimɓele wakkati nde ɓe cuutino oɗo durowo nde wiyama ɓe nayiriki bangal jafaraɓe to jamare wonde to nde hollitiwide hewɓe ɗum mbi hii sa ƴewi wattu joni guidali ana gaɗe wakkati fo fewde e muɗum no gorri tonno
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
sikirabe jurnide jallon on nen le région ngaji meden di en puɗɗiran ɗo kuccala ɗo ɓe kollitiwide ko yata yimɓele capanɗe joyo maire ngaɓe fa yetto laamiɓe kabaru baale dogo cuuɗi dogotoro gonɗe toon ɗe kañe gondi e wadde toon kawritel fa pammine wattu joni hono ñowɓe naɓirde toon kowoni fana ɗiɗo golleji fa ɓe ƴeewa laamum koɓe gonɓe toon ɓe no kani wattirde koyɗe muɗum le ɗiɗo golleji ɓe kollitiwide landinniɓe ngal ɗo kawritel ɗum fedde humnide kabaru himme e yurmene wonde le leydi meɗen ndi so wurutel gardan fa ɗo seguɗo ko yata yimɓe ele chapan enjoyom Europe ele kere duji to seguta no gondi e famine de wattu jono no roobe ele gombe tombe kani hebede nokkule don demata nanni be odo golle walde o enzinde noddato oni famu koni fana mudu faabe jewto yalla hono roobe ele gombe tombe kani hebede nokkule do kani rewde remude sad ngewoy mudu en pamoro e ko nande mudu se urute garanti minire faado banamba do yimbe ele gombe tombe wattu jono be kolli metti mabbe bi hi cogguti wara wonde e ngabude ton be bi kilo tew nagge ko wonno sottede buttemen nay dum yehi fa temede jeegom tew daba e pamari ko wonno sottede ton buttemen nay dum yehi temede joy nyaloma hande o kambe buusebe gombe tombe dum wono wayan kobbe bi bi wala fu ko de so dido cogguji beedi so wana le nokkule do be codata daba e dido be bi galbeto jaade cogguji mudum beedi sekra do katte nyaloma hande kabaruji mede di min joti on sane hedaaji heejjoji amen wattu jono min kertiniki do wono jotandi yimbe le kedi be min do radio jamana jenne yo ndiki ki fa ke ben jukita do kabaruji mede di e fulfulde
si do tamani